Bwetu genda kuwali mbitonde bie Kalungu, avuganya kuchifo chumbaka wa parlamento wa Kalungu East, munachibina cha National Unity Platform. Chiruruta Yusuf Junior ankele tanye, mwenye mivu, oluobuladi wa mkene nyobuchi alimede mbavuboka bie Kalungu, elana asaba abavuboka, okujumbire nte kateka ezo kwekebeza, na okuteka mungkola, echiragiro cha saba sajia Kabaka, echokweta angira kauka kaleta mkene nya. Chiruruta Yusuf Junior akiletanyi abadde ayogera ko ne bannamawulire nga asinzira mu makage Kabale Bugonze era nga wano waviiriddeyo okwogera bino nga akawuka akaleta mukenenya mu Kalungu kali ku bitundu 8 n'obutundu tundu buna ku buli 10. Wano nno w'asinzidde n'ategeeza nti abavubuka bangi e Kalungu olw'obutaba na mirimu beesanze ng'obudde obusinga obungi babumalidde mu bintu by'amasanyu.
Mukalungu district yenu yemu ku district yisinga mu bulade wa silimu nenge kisinga okubuletera okusasana nnya ate businga namba vubuka avubuka basinga obungi basomye ate kirala abalala tebali na kumanyisibwa nti nsobola okubanga ntegedde nti nayo kyezza oba nti nakozezza ewali obutwa naye nsobola okumira pepu nsobola okubera nga neetangira mangu tebamanyi ne pepu wenyinyini awokumujja tebakola ki tebamanyiwo olwensonga tebali sensitize ekirala bangi baggwamu essuubi ne beesanga nga yasanze kyasa nze kyatomedde kyalidde kati mukubeera mu mbeera eyo abavubuka baffe beetaaga okuzi.
Kiruruta mu ngeri emu ategeezezza bannamawulire nti mu kutalaaga kwalimu okw'okunoonya akalulu akizudde ng'abalimi b'e Kalungu bangi bafubye okulima wabula ekisinga okubasoomooza bwe butaba na katale ka bintu bye balima.
Kati abalimi baffe baggwamu essuubi olw'okuba nti ebintu bifulaadinga ennyo ku katale babeera nga babagula obusente bwenandiise obw'ejjoogo kati abantu abo beetaaga okunoonyeza akatale omulina abalimi b'ennyaanya omulina abalimi bonna bonna b'ebirime ebisinga nti beesanga bwebabeerawo boom harvest ebintu ebituuka ku katale baggwamu amaanyi ng'ate oluusi babataddemu kingi ne bataddamu kulima so nsuubira okukomyawo essuubi ly'omulimi nti ne waabanga akungudde ennyo ne waabanga akungudde kitono bei esiga gala nungi kubanga akatale wekali akabigula kubanga yo demand esigalayo ne olwokuba nti tebamanyi wa demand weri obo bwetavulewera waggulu n'emiwendo jigenda wa waggulu